Democratic Alliance e ntse e shebisisa kahlolo e entsweng ke lekgotla la dinyewe le phahameng Mangaung tabeng ya motse wa Lori Park pele e nka qeto le dikgato tse latelang. Nyewe ena e ne e se ya ho hanela baahi ka bodulo, empa nyewe ena e ne le ho netefatsa hore baahi ba fuwa ditsha moo ho nang le ditshebeletso tse mantlha tse nepahetseng ka tsela ya molao, moo ho nang le ditsela, metsi, motlakase hammoho le marangrang a dikgwerekgwere hammoho le ho hula matlakala ka nako. Re tla dula re tsitlalletse hore molao o phethahatswe, mme re etse bonnete ba hore ditjhabatjhaba le baahi ba rona ba fumantshwa ditsha tse nang le seriti ka hare ho Mangaung.